Si drink a couple, I'm a need bear. I don't need anger, I don't need you. Yani na mimi ipo siku moja, nikipata pesa na mimi nunue sabufa. Yani na mimi ipo siku moja, nitanunua enesi na mimi waringishie chupa wanijue. Wanitue. Na mimi nitambe. Nasema oh, oh yama oh, nasema oh, oh yama oh, nasema oh, oh yama oh, nasema oh, oh yama oh. Hizi pesa tanto aro, hizi pesa tanto aro, hizi pesa tanto aro, hizi pesa tanto aro. Na pagawa muda mwingine na ufikini ya uchawa, na wazabu sekinuna eti na minune, na wazabu sekicheka eti na mincheke. Na wazanende kidimbi ni pande juu ya meza, na giza enesi nyingi na lewa naza kucheza. Yani na mimi ipo siku moja, yani na mimi ipo siku moja, nikipata pesa na mimi nunue sabufa. Yani na mimi ipo siku moja, nitanunua enesi na mimi waringishie chupa wanijue. Wanitue. Na mimi nitambe. Nasema oh, oh, oh. Yama oh, nasema oh, yama oh, nasema oh, yama oh, nasema oh, yama oh. Hizi pesa tanto aro, hizi pesa tanto aro, hizi pesa tanto aro, hizi pesa tanto aro, hizi pesa tanto aro.